Wagwan. Ofisi hii alama jo kama mbele amebeba, shika mkono mfikishe mpaka kwa keja, kuta vitu mpaka jirani akateta. Wapi 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 wapi, hakuna bleki bura, mnakata maji mpaka je, hapa mfupa jo hakuna spama ni kubena, na mawaita bura mistake sana jo kize. Wapi wapi wapi, basi mbebe nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama.
Nikimdigi fiti na chekijua mebeba, niko macho kwa keni kwa mahandas katepa, chapanisha kundi iba kimbebia mesepa, ni madiva tunakawe dimanga pereka. Unakushea jofisi ya kikamorea, jo player ala amani gari sorea, on air balance na ureverse orea, lolas makatame orea orea.
Hakuna bleki bura nakata maji mbaka che, hapa mtupa jwa kuna spama ni kubena, mawaita bura mistake sana jokize. Wapi wapi wapi, basi mbebe nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama.
Teki ni kwa maji zimeshika juwadi, tunda ni kudunda tunadunda mbakadi, shika manzi fiti ya kikubali zona blida, kama ni kumdigi juu ya meza. Teki na kamsupa kama ngwati na kata, tili ni kuseli ata mambanga kwanganya, supa ako dando na kichocho anapanda, na simama na rongosa kiuno haga kwa mara.
Hakuna bleki bura nakata maji mbaka che, hapa mtupa jwa kuna spama ni kubena, mawaita bura mistake sana jokize. Wapi wapi wapi, basi mbebe nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama.
Niko dry spell mezi kadha, umejaza nyuma kama taxi ni awaria, kutu imejana siezi fika beya saman, tapio kikaza minta ora ntadandia, mina tasha kina flora na maria, ukirombosa mina kosa mania, na kuna namba ukichora ntapandia, na kutaraka kuna dos na kwa milia.
Hakuna bleki bura nakata maji mbaka che, hapa mtupa jwa kuna spama ni kubena, mawaita bura mistake sana jokize. Wapi wapi wapi, basi mbebe nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama,
nipe sabo kirama, nipe sabo kirama, nipe sabo kirama, sabo kirama, sabo kirama.